may lahaa beesha caalamka iyo dowladda dhaha iyo dowladda koonfur galbeed inay iskaashadaano ummatun dhibaataysan masiibada rabbaaniga ilaahay hata fuudaha oo waabaha ka dhiidi hoololaan waabanagadeen naftii olun badbaadi naftii olun gurmudi wali karaankani baan olunku gurmudi haddii meelyoor hoogaan lanka reeb baraka ayuu ha galan runtii magaaladuna dhibaato ulusaka kooyas wal hata in yaalna udar anahaka zaa'ide siyaadanka dhiin in ilan welba meel islaka reeb deegaanada hata dhibaatadaasi yaal deegaanka gofuru shibeelow iyo ma in badan aha ilaa qasaha dheer ilaa bokool sida tijeeglow antaasi ma in sheegane dhibaatadaasi wal ku qobadow sacadi lahayti hata la rogo walaan odow ku mala duudin inagada in dhammaadaan anti laka dhaha jeerya umato ini ladhato kubat iyo dareemo hayn ma in sheegane beesha caalamka hay-ado samafalka maamulada dalka ka jiraan anti laysku kaashada waana si lihaadan walanku qobada ummataasna langurmuda sidanka dhagsa badan walkastoyo baahadii oo ilaahay daboolo kore oo bani aadamba aan baahanyina lila tacaala linjeey taasa codsadaan eed iyeed waa mahadsantin intii dhegan siduhayd mase ifiir siduhayd marlamaad imarsadaad may lahaa dadka oo ku dhalada oomidown ama maamulka koonfur galbeed ha ku jeeda binaanshay dalka binaanshay jara dibidda jara isigna umutiitin anta ka dhammaado hayd meeli karaa hoysado walba maseengalo isig naftatin kaalmidin alan baahanyi gargaarkin alan baahanyi aragtidin alan baahanyi maylisin ku faday iniisin la dareersan ini hati lamasin deegaanku walanka ban ogsintin la dareertan isigna may waajib esan saarana iniisin is abaabulan has qiimaytan hala hariirtan deegaankin walan qobatan i umutin